walaalay ana reerka u shaqaynaye cayrta naga jooji
cayrta ma joojinayo reerkaygu afar ka joogo ayaan ku biishada cayrta ma maarmo
maad naga daysin
ma dayn karo
Yeah. I got that.